ugu sidaa alwayba oo ka qadka telefoonka una la xiriirnay goob jooge oo u sagay oo ka aan ku qayb gali amba faday inuu isku qayb gala barnaamijkii dood wadaag ee fashilka ka dhamaaday aan isman idega hayte isman marka hore aan ha ka dhawaa warbaahinta koonfur galbeed illa bay dhawaa dafed bay dhawaa media isman way baba ni maqaale waana sida uu la dareerna adibana nin sheegtay inaad oo ku qayb gali amba falaas inaad ku qayb gala barnaamijka dood wadaag waana adseti studiyihiisa ee universal bal may dhii oo ka kasi laakiin intii taas aan inin gudu galna mabda'a difaacaada meelan saatid inuu gudu galna wayba warbixin kooban guud ahaan ada sawir noo siyaasi walaa oo ka meel ku dhii oo ka wayba balansanahay inii dooda meel ku dhiida waana la ka gorfeeyo koonfur galbeed doodaasoo iyo ku qayb galaayeen sidiidi gobol oo Shariif Xasan uu soo gaamiyo dad kooban oo ka fikir ah oo shakhsiyaad la erey karo iyo barnaamij dad kale oo iyona meel araay uu saada Jubaland niman iyo la magac baxeen Shabeelle Estate Middle East State gruubi badan oo kala fadaa inii meel nisqsheen ee dad yaani difaaca u litu gobol oo koonfur galbeed dowlad goboleed koonfur galbeed waan xaq ka dhisan ee baydhabo linka dhawaaqi bal sabir guud nasiib may dhi
horta meelada dad aan ka saawid dadan in ka saana marka horta inuu inii waqti ka qasaarino ma ah Jubaland iyo walaal yar oo laba Shabeel maywa Jubaland maywa dad oo qasab meel ka koygo oo dowladda federaalka wax fadhiisha xamar iyo dawladda reer Muqdisho la ka qasbayo lama Shabeelna laab la ka wadad iyo wal suubsada waayeen meed aan ka saana oo meel waa lan wal suubsada leh ku daba dareer lama hanas oo wal unu do waqti galiyana meel kastay
kasi adan markuu oo ka madii adan meel saati may dhii
oo ka meel madii aan saadi hanuuna hilo in qab inay doodas ku qayb gala aqyaarti aan la balami meelo ku waay lixda gobolka balan sanayni waana communication ma jarna madii oo ani meelo seedi xogaa taleefankayna ma aba fiirineba sida ana shaqayn ku baahay silent tahay madii ani meelo seedi way ka aragay engineer Aliyo iyo way ka aragay Axmed Sheekh Muqtar ee dadkaas sidii gobolka difaacayeen el hayne dadkii meelo seedi fadhi oo manbarka nin fadhi fadhi ma koyn oo masuuliyintii matala koonfur galbeed Soomaaliya reed shirki macnu ma way yani Jubaland iyo walka daali hanas oo macnu ma may sugada madal suubsadaas hoob suba in la hayno wal dhan ma waldaas reed dadkii oo meela nuur iyo fadhi oo taariikhdi iyo deegaanada ku sheekay fadhi meela ma koyn reed dad oo macni in la hayno meela madii ay koynayn dadkii oo Universal TV oo barnaamijka daadi fadhi way reena yaa sorry la farsama jarta oo kama dareer karto dadkii oo sugaanana ma hayno xogaa farsamada walna qaldan raali ahaada sidaa la kashartay kastay
kasi ada dadka markii hore barnaamijka ki balami meel li tu gobol wad xiriir ee hoose si dhaxmar ma jirna miya because may wali oo mar hore daabacni ku dahowni dadkii aan faafahinni in barnaamijkaas uu sayay barnaamij la falaha in ilka gorgortan la ka gili li tu gobol koonfur galbeed ee dowlad goboleed koonfur galbeed oo shakhsiyaad dinu walba bishaagada hayaan isla litu gobol meel nisku sheenahay waana arin abaabulun oo siyaasaysan iyo eeto arimahaas dhan aada warbaahinta ku akhriyna miya dadkii kale oo meel aad ka balan sanaysan walba mkin sheen isku seetile
ma walaalo wallahi madii unu ballamayn hiraaftaan shaqo leeseed shaqada madii aan ha ku bahi horleen ridi mamay ballantaas iyo ofi ay waan iyo mahay weerna arin ma weerna tareenka la gali meel la madii aan seed dadkii oo mas-uuliyiinta ay oo lixda gobol matalay meel ma ka aragna dadkii kale oo mashruucyada qaadadeen iyo dahan kale oo Jubaland iyo dadkii ka saana meel roogi dadku isku soo salaamay geesa isku rooga dadku aqyaar kooyeen laakiin dadkii garma hayna runtii on waa hayne dadka kale oo tarbuunka fuula oo doog fikirka ku dhiibada oo yahaani reer iski dadkii waday baaba way aragaan in aan dareeraana marka aniina xogaa tacaddi yar way ka kooyeen shaqada si aan ku bahi roori le meelo le toosi kastay
kasi markuu maykinku muuqday dadkii akhyaartahay waana ku dareeri sidiidu gobol oo haddaba magaasho aad sheegtay oo axmed eeshe muqtaari iyo injineer cali iyo injineer maxamuud xuseen cali oo ibrowgi maykinku muuqday wajiyaasho madiyaad fiirida
walaahi jisabood tok nagadan way lahayeen geeka oo ka wala meel ku dhiyo caalamka halku yaabo iyo fikir soo saaray haas diyaarayn dad diyaar ahaayeen laakiin madiimeeli hawle dareere way runtii disappointed yaa nagadeen qaar xataa baawur qaar baawur ma wadin baawur isla wada ku tabay kastay
haniga naq may ha ku tabtay
dadkii oo sideed gobol oo engineer axmed ee sheekh muqtaar isla dareereen xataa qaar baawur in wada najartay dadka marka hore baawur la kajeeyay meel marka dambar wada ku tabay
oo meela madii madii hore baawur la kajeeyay markii dambar wada ku tabay baarlamaan iyo yiin la ku tabay miya
ha dadkii disappointed nagadeen wal iska dhaxyaacay go'aankii la qaadaday universal iyana wal in aan dareeraan madii ay arageen studentnal kale ku damiyey meel way leedahay cilad farsamo jirta raalli ahaada geeka la erri reed meelisi dagu meara saa dadan ku tabay xataa unu liftahasiin yaa jara kastay
kasi
ha dad astay ku kooyo oo lokshani adiba ogsinta wastiga iyo studiaha iyo intee inas jira adiba ogsinta dadka xataa way baana ka dhiidi la koweeraan bus buska ku tabi koweeraan tareen walka raacan ma haysado dadka xataa anaga dadka fadhiina waan in shaagni wala iyo weydiiyay in wal oo injareen hayn oo geek la hab doobi marka iyo xataa way arreen doodanba oo sidiid kobol ilaa gobol ku hadal oo marda ma seedaan
marka uu dadka kan oo meelo seedi dad yaani sidii gobol ku dareer yahay mis dad oo bareen gruubiyadii kala meelo kooy ku dareer yahay badanaayeen
sidiid gobol sidiid qaar eastiga la ku sheena qaar westiga la ku sheena way hayeen oo axmed ee iyo injineerkii hawadeen dadkaas marka dambo disappointed madii nagadeen oo mas-uuliyiintii sidiid gobol mataraaya madii oo xogaa madax xanuuna meelo ku qaadeen ha ku tabeen dad kale ha ku tabeen kastay
laakiin cismaan ow su-aalo kale anaka warsaa way baaba in sheegtay in iyo axmedey iyo injineer caliyow iyo wadadeen dad kale oo waana qaba fikirka sidiido gobol markay dadkii iyo wadadeen dadkii koonfur galbeed yacni adagoradaas yahayeena dadse ahayeen
no adiba lan wariya ata waana dadka shalka saasa lamaadalan oo axmedey sheekh mukhtaar iyo injineerka way dad haka darsadeena tirada dad oo ay ku sheeneen may leeraay in sheegadi jawharsay iyo balcad iyo xamar dad la kusheeni iyo hawadadeen ma dadka adiba shalka saasa madii meel inliskoy dadka gurub gurubu marka xataa madii anu hoobo isin warral iska isha baydhaba hoo dad iroogu fadeen oo lamaana dadka arga fadeen dadka meel inliskoy lan ani ku kasaw maalan ana hadda magaasho kan sheega maa lan kale ma jarna kastay
yacni wayba ku wadee hore koonfur galbeed maxayna dadka la fadaa in iyo sidiid gobol difaacaan
maxayna koonfur galbeed xataa hal magaala ma kusaan hal magaala xataa
kaasi way bahay dhuunsadayaal cismaan oo ka usa ku qayb gali usa fadaa in usa ku qayb qaaday barnaamijka dood wadaag oo la fadaa in iyo laka gorgortan laka geliyi litu gobol ee koonfur galbeed waana markii ka dambaytii fashil ka dhamaaday cismaan eedeed ama hasanta
ka salaamay insha Allah amin fayl insha Allah.